Mawana somo na lali pongi asuka sherina bakeni olipe nawe Nalate koti anzume makila eko tanga na moto Bikonge piki omotema La vie est salimi sans seigneur chéri adieu Fokole la boye onga nanani yenge liwaya somo Sima poso neba bosani Yawe ani mina pema esiva la vie Nake iye ye na motema moko liwaya mawa Baloki bako zemba nesengo yawe ani mina pema Mopasi ele kie Kole na boye onga na nani yege liwaya somo Sima poso neba bosani Yawe ani mina pema siva la vie Nake iye ye na motema pembe liwaya mawa Kalo kibako zemba nesengo yawe ani mina pema Kopasi ele kie
Solo topo kutana, sena suka molongo Bye bye na kangana mokiri
Bakulu kayo na libala
Boligo yo 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 yo
Bakana ye ngarawi
Bakana ye ma,
oye
Kanya koko ma,
oye
Bakana ye ma,
oye
Kanya koko ma,
oye
Kaina moto ya meto
Napoli la sheringo ake
Solo mama dali panda bako seka
Bako bina kebona nsango
Baiba melaka na yo masanga
Bako luka bango na makango
Mokili yo 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 yo
Bakana o marawi
Bakana ye ma
Oye
Banya kogo mama
Oye ye
Bakana ye ma
Oye
Banya kogo mama
Oye
Gaya wana kowa
Mami bakela kabana
Solo toko kutana Sena suka molongo Bye bye na kangana mokili
Bakulu kayo na libala
Boligo yo 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 yo
Bakana ye karawi
Bakana ye ma
Oye
Banya kogo ma
Oye
Bakana ye ma
Oye
Banya kogo ma
Oye
Gaina moto ya meto
Napoli na sheriko aki
Solo bamba dali banda bako seka
Bako bina kebona sango
Baiba melaka na yo masanga
Bako luka bango na makamu
Mokili yo 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 yo
Nyo kalongo kana weu
Baka na ye ma
Oye
Banya kogo ma
Oye
Baka na ye ma
Oye
Banya kogo kana
weu Oye
Aus, 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 aus.